Ningo ngicela ungisize mdali. No no no. Yeah. Yeah. Oh 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 oh. Ooh, sana. Buya sana sana. Ngakukhanga thandaza.
I need you, baby. Yeah. I need you, baby.
Yeah. Mlingo, mlingo, mlingo. Ungisise mlingo.
Mlingo, cela ungisise mlingo. Boys from my darling,
rock a little to the bum.
Yeah, lingo, oh lingo, that was a kamateba.
God has sent it to me, lingo. No, no, no.
Nange shona le, Michael Uzobuya, Michael Uzobuya. Nangu shona le, aiko uzobuya,
usengise mbumlingo,
mlingo, cela ungisize mlingo,
ngibuyise umadabe, rakale duze bam,
nangehamba umuntu, nangu umuntu shona le. And I hope uzobu nange hambu muntu nangu muntu shonale. And I hope uzobu ngoba siyamkhumbula.
Mm-hmm.